yangu, girl. Jabakolimba, nzali no mkono ko. Sikolimba, nzali no mkono jan. Sikolimba, yangu, girl. Jabakolimba, nzali no mkono ko. Sikolimba, nzali no mkono jan. Sikolimba, sikolimba. Bako wepe ya obaka chaye. Omkono kwanza bebe konzita. Omenya onze tanse wamara na manye. Girl, kodi wamanye. Never saka tonde ya kutonda. Na mama wa eja kukoma. Waburunji papa bundobesa. Ama zina kozina kia kanchamuda. Mana kwankwadeda. Ngacha zemene wankwadeda. Waburunji papa bundobesa. Ama zina kozina kia kanchamuda. Angu, yal, jabakulimba. Nzali no mkono kwa, sikulimba. Nzali no mkono jan, sikulimba. Changu, yal, jabakulimba. Nzali no mkono kwa, sikulimba. Nzali no mkono jan, sikulimba. Sikulimba. Toguli disab jeba kamba. Jeba kukamba baba kulimba. Aba bantu baduye. Jeba linatisa mitima jachi fesi. Toguli disab jeba kamba. Jeba kukamba baba kulimba. Aba bantu baduye. Jeba linatisa mitima jachi fesi. Oli wa amanyi. Oli choli na watching kolera. Oli wa njawulo. Nemi kwa no joji kutenda. Oburunji kwa babo ndobesa. Ama zina gozi na kekancha mula. Mwana kwa nkolera. Nga jazimene wa nkolera. Nga airi nebilo uzo benzita. Sinyo asilia bide kogwe. Yal, jaba kolimba. Nzali no mkono kwa. Sikolimba. Nzali no mkono jan. Sikolimba. Changu, yal, jaba kolimba. Nzali no mkono kwa. Sikolimba.
Come here, come here, where are you? I'm on fire, fire. Why are you? I wanna die, cause of you. I got good love only for you. Everything I do, got up for you. You deserve me, I deserve you. Come close, let me touch you. Kiss me as I kiss you. Can't go like a fatty mama, be pande. Abako kwa na bana kwa bambe. Baka tara te bako sana. Chosen, zako sana. Tuli balonji, bala vikamobe. Tambala bolonji, pambala bobe. Tuka bastente, bali bakodo. Tuli ankoko, bali adodo. Kasi yo, stero yo. Echi wata cho, pika yo. Edo basi yo, badi bongu. Yal, jaba kulimba. Nzali no mkono ko, sikulimba. Nzali no mkono jal, sikulimba. Changu, yal, jaba kulimba. Nzali no mkono.